Ngiyamosha. Yeah, vele ngiyamosha. Ngiyamosha. Angizwa? Back. Double cross muso khokha. Vele siyamosha abantu babantu asicwasi siyajola phenduka ithekene loose ngekusa ngkhona ngoba ngikhiphi inambi sabalale lonke idolobha umlando siyaqopha asihlehli sofela empini njengamasosha speak my mind ngihleli varo ngangitsheli ngobusoka umthasa kancane nestyle sami uyasicosha dala nginibhekile umuzo notshwala nizokhomba ngidlala ukungishalazela kwithekeni ngiyakubona wayeungangiqondi isibhekane njengamadoda where the bread is ayibonwa nemali yesonka hamba lapho ngihambe khona uyazi ngisazoloba dlala ngamagama noma ungahitha ngiyakhona intwana idelela kakhulu ukujuluka amadoda ukhula ku-raf ngethemba sophola lesilonda ah. Thank you.